halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay waa isniin bisha December waa 7 sanadka 2020 Afrikada bari saacadu waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxay idin la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciid Lanuur. qodobada idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mudaharaadyo ay dadweynuhu kaga cabanayaan qiimaha muceeshada shilinka Soomaaliga iyo sarifka dollarka oo ka dhacay Puntland.
magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqtiday, hoos loo isu fiirin maayo, dollarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay, hoos loo isu fiirin maayo, dadkii shicibka waa baqbaqtiyeen, dad masaakiina baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waana la karidi.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya iyo dareemada siyaasadeed ee ka dhalan kara.
marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga la isla tago, kadibna runtii ay barako ma la gaarto adduunka. hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barako ma la ku socotana ay ka warwareegayaan inay dhex boodaan Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala dan duwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan karto in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
dowladda Sweden waxay markii ugu horreysay xidhay dugsiyada sare ee dalkaasi xanuunka COVID-19 aawadii. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna saaka. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
mahadsanid sahra. saraakiisha gobolka Georgia ayaa axaddii shalay iska diiday eedaha ka imanaya madaxweynaha jamhuuriga Donald Trump ee ku aadan in ninka ay sahayaan ee dimuquraadiga ah madaxweynaha la doortay Joe Biden in guushiisii gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Georgia ay ahayd mid isdabamarin uu ku helay, waxaana ay sheegeen in 16 ergo ee doorashada ee gobolkaasi aysan isbedeli doonin. Brad Ravensburger oo ah ninka ugu sareeya doorashooyinka gobolkaasi ayaa u sheegay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week in isagoo ah jamhuuri afkaartiisu adag tahay inuu ka niyad xumaaday in Trump uu ku guuldareysto gobolka, balse ay dadku hadleen aysanna iyagu u arag in ay jirto sabab loo weeciyo doonista shacabka. Trump ayaa sabtidii weydiistay guddoomiyaha gobolka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Brian Kemp inuu kulan gaaray isugu yeero mudanayaasha heer gobol si codka isaga loogu wareejiyo gobolka, taasi oo aanan isaga siinaynin hadda wax guul ah oo uu kaga hormaro Joe Biden oo haysta 306 erga doorasho halka isaguna uu ka haysto 232. rabshado baahsan ayaa hareeyay doorashadii ugu horreysay ee dalka Cameroon. doorashadan oo ahay tii ugu horreysay ee lagu dooranayo golo deegaan oo heer gobol ah ayaa axaddii waxaa ku dhintay hal qof oo ka mid ah dadka codka dhiibanayay, waxaana dilay kooxaha goon u goosadka ee ku hadlay Ingiriiska ee gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi. madaxweyne Paul Biya ayaa rajaynaya in codayntani ay qancin doonto eedihii dadka kasoo horjeeda ee ahaa in muddo dheer madaxweynuhu dayacay waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ee 10 gobolka kooban, iyo sidoo kale inuusan waxba ka qaban colaadda kooxaha goon u goosadka oo 4 jirsatay. madaxweyne Biya ayaa dalkaasi xukumayay ku dhawaad 4 sano. dadka dura siyaasadda madaxweynaha waxay sheegeen in codayntu tahay mid cabiraysa madax banaanida gobolka. saraakiisha codaynta ayaa aad ugu badan taageerayaasha Biya, waxaana ay gacan ku siin doonaan in gobolka uu isagu doonistiisa ku maamulo. kooxaha goon u goosatada ah ayaa wacad ku maray in ay doorashadan carqaladeyn doonaan, ayna xiri doonaan cid walba oo ka qayb gasha.
mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysay, halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. maamulka gobolka Nugaal ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan dadka weli diidan qaadashada shilinka Soomaaliga. hadalkan ayaa yimid kadib dibadbaxyo ay dadka reer Garoowe ku muujinayeen diidmada shilinka oo si xoogan u saameeya suuqyada Puntland. warbixintan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
magaaladi dabki ba ka seexday masaakiinti waa baqtiday hoos loo isu fiirin maayo dollarki cirkaas aan lageeyay kaashkay waa la qubay hoos loo isu fiirin maayo dadkii shicibka waa baqbaqtiyeen dad masaakiina baan u nahay kaashkayagii noo socon jiray waan la karidi dollarna ma qaadano waa baqtinay
hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo maalmahan ka socday Puntland oo kiisii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garoowe dadweynaha oo si nabdoon banaanbaxooda u muujinayay ayaa sheegay inay ka xun yihiin in dowladda ay dib u soo celin la'dahay isticmaalka shilanka Soomaaliga oo weli aan laga qaadan guud ahaan deegaanada Puntland ku dhowaad 2 toddobaad
annagu maamul malihin una qabatay in baan lagu soo ragay dalka waa lagatay ilaa haddii ay dalka Puntland waa lagatay
ummadan waxa weeye saaka waxbay ka mudaharaadaysa waxay ka mudaharaadaysaa xir barar iyo awoodoodii oo la wiiqay iyo iyaga oo afkaartoodii la diiday iyo iyagoo la yiri dalka waxba kama aha hadaan dawladdu wax ka qaban waa arintaa ayan wax ka qaban waa arintaa ayan xil iska saarin oo ayan nimanka maamulka lagu sheegaya xil iska saarin waxay arintaa meesha maanta maraysa ma joogsanayso iyadoo meel aan wax laga qaban karin baa laga soo celin doonaa oo aan laga qaban karin baa laga doori doonaa waxaan leenahay dawladdu waa inay arintaa wax ka qabataa lacagta iyadii baa la diiday
gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Nugaal Qasim Maxamed Cabdi oo ka jawaabayay arinta taagan ayaa sheegay in talaabo ay ka qaadayaan cidii diida qaadashada shilinka Soomaaliga
arinka waxaan rabnaa in la fuliyo oo ay degmooyinku dhamaantood degmooyinka Nugaalada ay dhamaantood ku qaadaan lacagaha Soomaaliga ay ku qaadaan cashuurta dadkuna iyaguna ay qaataan dadweynuhu ay qaataan lacagta ganacsatada dhamaanteed kala duwan ee lacagta dalka qaataan ayaa la rabaa cidii fulin weyda amarka ama lacagta qaadan weyda waxaa dawladdu ka qaadisaa talaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah lacagtu waa lacagtii dalka lacag kale ma lihin ganacsiga iyo isku socodka dhamaantoodna lacagtaas lagu maamulaa waxaan dadweynaha amarka leenahay inay soo xisiyaan lacagta bakhaarleyda dadka xoolaha gata ama geelleyda ha noqoto ama ariga ha noqoto qudaarleyda dukaamada waaweyn ganacsada yaryar iyo kuwa dhaxaba dhammaantood waxaa la rabaa inay cashuurta qaataan ciddii amarka ka hor timaada sida maalmahanba socotay gaadiidka laftigiisa maxaa la dhahaa gaadiidka dadweynaha dhammaantood inay qaataan marno lacagta Soomaaliga oo socodsiiyaan ciddii ka hor timaada oo socodsiin weyda oo lacagtaas diida waxaan u direynaa hay'adaha amniga booliska ayaa shaqo ka qabanaya sharciga la waafajinaya waxaan kale u direynaa dad darcada oo ku jira magaalada dhexdooda noo soo sheega oo meeshaan waxba kula qarsoomi maayaan markii cidii lagu helana talaabo laga qaadaya
duqa degmada Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre ayaa isagana dhankiisa tilmaamay in dawladda hoose ee Garoowe ay cashuurta ku qaadayso Soomaaliga dadkan ugu baaqay in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga
waxaan u sheegaynaa in lacagta Soomaaliga ay shaqeynayso degmada Garoowe ay ku qaadayso cashuuraha sida walba ay ugu qaadi jirtay waxay ku qaadaysaa cashuuraha suuqa ariga suuqa geela, suuqa kalluunka, suuqa khudaarta, firshada, maxaa la yiraahdaa suuqa firshada, canshuuraha maalinlaha ah oo dhan, ganaaxyada, kabarrada qaadka iyo khidmadaha horumarinta ee laga qaado gaadiidka kala gudbaya, dhammaan waxaa lagu qaadayaa lacagta Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobile-ka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar. ina lagu diri dari lagu diri karin sida systemka lagu diri karin qof walba uu isticmaalo waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta gaar ahaan ganacsatada oo dhan waxaan u fareynaa inay qaataan lacagta sida bakhaarada gaadiidka dadweynaha sarifleyaasha suuqyada suuqa ariga dhammaan lacagta inay qaataan lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonaya waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta
wasiirka ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa dhankiisa isagana tilmaamay in ganacsatada sarifka looga baahan yahay inay la jaan qaadaan qiimaha bangiga oo aad uga hooseeya sida uu tilmaamay kan suuqyada
lacagaha yararka ah dhan waxaa loo daayay in loo isticmaalo lacag Soomaali shilin Soomaaligu markaas uu suuq lagu isticmaalo uu yeesho fursad uu helo waayo waxa dhici jirtay hore uu jirtay pointiyo point 25 point 10 point 5 in lagu diro mobile ka taasi waxa suuq ka saartay isticmaalka lacag Soomaaliga taasana ula jeedinay in la joojiyo lacagta doolarka oo hal doolarka iyo wixii ka yar in lagu diro mobaylka. Dadku marka haddii ay fahmaan tan ayaa u fiican. Lacag Soomaaliya la isticmaali doonaa, jeebka lagu qaadan doonaa, sarifka macna samayn doonaa, suuqa iyo la isticmaalka lacag Soomaaliguna wax rajaynaya inta aynu kasii ficnaado. Bankiga dowladda dhexe wuxuu ku sarifaa 35,000 halkii dollar ku sarifaa. Waxay ku tusaysaa dowladdu mowqifka ay ka qaadatay. Waxaan rajaynayaa suuqyada kaletana inay sidaasi lamida maaragtay ay waa dhici karta haddii difference yar inuu dhexeeyo, farqi yar inuu dhexeeyo, laakiin waxaan doonaynaa in wax dadku awoodaan oo sarifkuna uu xamili karo in maaragtay lagu kala sarifto oo suuquna uu noqdo suuq stable ah oo ka cadoonkan iyo wararkan maaragtay beenta suuqa lasoo gelinayo oo khalkhalka gelinayana la joojiyo.
Dhanka kalena shirkadaha bixiya adeega lacag dirista taleefanada gacanta deegaanada Puntland ayaa hirgeliyey inuusan qofka diri karin hal dollar iyo wixii ka yar si loo dhaqangeliyo go-aankii dowladda, balse weli ma bilaaban qaadashada shilinka inkastoo dhammaan tallaabooyinkaasi la qaaday. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waxaa muuqata in dib u dhac ku imanayo jadwalka doorashada Soomaaliya. 10 bishan Diisembar ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo soo xulista xubnaha aqalka sare, isla markaana lagu bilaabo soo xulista xubnaha aqalka hoose ee Soomaaliya. Maamulada dalka iyo dowladda dhexe weli kuma heshiin waxyaabo badan oo ku xeeran soo xulista xildhibaanada iyo deegaanada ay ka dhacayso. Sidoo kale, guddiyada doorashada ee dowladda ayaa iyana shaki ay ka muujiyeen musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Kasakow dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badani walaac ka qabaan xasilooni la-aanta siyaasadeed iyo is-horfadhiga siyaasiyiinta dalka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali oo loo yaqaan Cali Xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliya. Horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka Puntland. Waxa aan weydiiyey dib u dhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dib u dhacaasi.
Mahadsanid Faustiney, haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu, waxaan rumayaa haybaddii dowladnimadii iyo horumarkii la hegsanayay muddada badan laga soo shaqaynayay Soomaaliduna muxuu ahaa haddeer didilada badan ka lahayd. Waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro, taas oo aan ummadda Soomaaliyeed daalan aysan qaadi karin. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo musharaxiinta ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay, khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa qabay in dib u dhaca uu sabab u yahay isbeddelka lagu sameeyey hannaankii doorashada ay dowladdu rabtay, balse maamul goboleedyada qaar ay diideen.
Marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laisku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laisku diidiyay. Ana waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la iswaafajiyo guddiyadii, muxuu ahaa guddiyaha heshiis lagu yahay la sameeyo, ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo, iyo inay sidooda ku ogolaadaan. Wax la dooranayo ma aha madaxweyne, ma aha wax la dooranayo. Guddiyadii loo sameynayo waxa weeye xildhibaano oo qabaailkoodii ka raasanaya kuraas waaye. Marka inay nimanka musharaxiinta ayaga ruuxooda ay sabraan oo ay aaminaan in qabaailaadka aan laga soo faramaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga faramaroojin karin ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aad u weyn waaye.
Soomaaliya waxay sanadihii dhawaahaysatay doorasho 4 sanaba mar dhacaysay, balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dib u dhac uu ku yimaado iyadoo aan raali la isaga ahayn, sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin. Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda.
Bisha 11-keeda hawlo doorashooyin kala xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban. Haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamulka goboleedyada qaarkood inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan sababto guddiyaal bay sameeyeen, guddiyaashi waa xareeyeen, waa tababareen, guddiyaashii madax bay doorteen. Qoladii kalena hadda sida la sheegayo maxaa la yihahdaa waxay sameysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan. Hadda amnigooda inay mideeyaan bay sheeg baa la qoray, saxaafada qoreysay oo maaragtay taliya amni oo musharixiinta ay sameysteen. Guddi technical committee way sameysteen oo musharixiinta ay laba keensadeen. Marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii mawaaqif kala duwan iyo meelo la kala taagan yahay oo adag. Dhinaca kalena de xoogaa dadka Soomaalidu waa isku daloolaano. Waxaa la sheegsheegaya dad mas-uuliyiinta qaar ka mid a oo waanwaan ka dhex wada. Marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago, kadibna runtii ay barako mala gaarto. Adduunkuna hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barakamalada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay dhex boodaan. Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala dan duwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan karto in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
Nidaamka keliya ee dimuqraadiga ee Soomaaliya ka jira waxa uu ahaa nidaamka isku wareejinta iyo isbeddelka maamulka oo si nabada u dhacaya 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba ma muuqataa saansaan ah taasi inay meesha ka bixi doonto haddii aanan xal degdega la gaarin? Waa kan xildhibaan Daahir Amiin Jeso.
Doorashada muddo waxaan kusoo moodnay doorasho nabada oo xilka lagu kala wareegay. Haddana hadda anaga shoog maqabi ah in doorashada tan mid colaad keenta ay noqonayso. Laakiin dalkan waa dal nugul, waa dal muxuu ahaa colaado kasoo baxay. Meel walba oo la taabtaa waxaa weeye camba bislaada waay, dadka boog ayaa jirta dhimayso. Marka ani waxaan leeyahay waxay tahay in dalka loo turo, dalka ha loo turo siiwa nimanka musharixiinta muxuu ahaayeen hadda xilka raadinaya inay wax badan ka tanaasulaan si ay doorasho u dhacdo, si muxuu ahay doorasho nabada ay u dhacdo. Intaas ayaa muhiim ah sababtoo ah dalka kan waa dal muxuu ahay colaado kasoo baxay, waa dal aad iyo aad u nugul. Marka in muxuu ahay loo turo ayaa xalka uu ku jiraa.
Magaalada Muqdisho waxay dadka qaar dareemayaan xasilooni la-aan siyaasadeed iyo walwal ku aadan waxaa laga filan karay soorfadhiga siyaasadeed ee magaalada iyo dalkaba ka jira. Toddobaadyada soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida ay isugu soo dhowaadaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya. Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay, halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Kani waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stephen Löfven ayaa toddobaadkan sheegay in dhammaan dugsiyada sare ee waxbarashada la xirayo ilaa bisha January loona wareejinayo qaab online ah. Arrintan ayaa looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo waddankaasi si xoolaha ugu fiday. Ra-iisul wasaaraha ayaa go'aankan ka sheegay shir jiraa'id oo ay wadajir u qabteen wasiirka waxbarashada ee waddankaasi Anna Ekström. Wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
Sweden waxa ay ka mid ahayd waddamo fara ku tirisa oo Yurub oo aan xakamayn adag saarin dalalkooda tan iyo intii uu adduunka ka bilowday faafitaanka xanuunka COVID-19. Tani waxay keentay in marar badan waddamada ay dariska yihiin ee iskandaneefiyanku ay ka xidheen xuduudahooda. Go'aankan ay haddaba iminka dowladdu qaadatay ayaa imanaya iyada oo xanuunku dalkaasi iminka si xaddaafah ugu faafayo. Dalal kale oo Yurub ku yaala ayaa iyaguna fasaxay dhammaan dugsiyada sare, iyada oo qaarkood xataa ay joojiyeen imtixaanaadkii la qaadi jiray dhammaadka sanad dugsiyeedka. Cabdirasaaq Maxamed Xuseen oo ah macalin wax ka dhiga dugsi ku yaala magaalada Eskilstuna oo u dhow caasimada Stockholm ayaan weydiiyey balqaabkani sida uu u shaqaynayo.
Maadaama uu xanuunka COVID-19 aad ugu fidayo dalkan Sweden, waxaa dugsiyada Sweden qaateen nidaamka lagu magacaabo nidaamka online-ka ah ama nidaamka ardaydu ay guryaha joogaan oo ay isticmaalaan aaladda kombyuutarka si ay tacliintoodii iyagoo guriga jooga u wataan. ilaa hadda waxaa dhaqan geliyay nidaamkaas dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka Sweden, waxaana hadda laga fikirayaa in nidaamkaas online-ka ah ama guryaha casharada lagu qaadanayo laga dhaqan geliyo fasalada 7 ilaa 9 oo ah fasalada dugsiga dhexe. Dugsiga sare si guud ayuu arintan dhammaanba u dhaqan geliyay oo maaragtay usbuucyada oo dhan ama usbuucyada qaarkood ayaa ardaydu online ku dhigtaan wax. Dugsiyada dhexena hadda ayaa macallimiinta tababar u socda oo lagu tababarayaa sidii ay ardada casharada ugu siin lahaayeen iyagoo guryahooda jooga.
waalidiin badan iyo macalimiin ayaa aaminsan in aanay ardaydu ka maarmaynin inuu macalin fasalka la joogo, iyagoo ka cabsi qabay in qaabkani saameyn ku yeelan doono tayada waxbarashada ardayda. Mar kale ayaa su-aashaasi weydiiyey cabdirasaaq maxamed xuseen.
waalidiinta ayaa welwel ka qaba qaabkan onlineka ah ee tacliinta ardadu ku qaadanayso iyagoo guryahooda jooga. Walwalkaas run ahaantii waa mid jira oo ku baahsan dhammaan waalidiinta, hadday ahaan lahaayeen waalidiinta ajnabiga ah iyo hadday ahaan lahaayeen waalidiinta iswiidishka ah. Waalidiinta Soomaalida ayaa iyaguna si gaar ah u welwelsan oo ka walaacsan in waxbarashada markii onlineka loo rogay ay ardayda saameyn ku yeelato oo ay heerkooda tacliinta hoos u dhigto. dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah habkan oo ah hab cusub oo aan hore loo isticmaalin, ardayda oo kala duwan oo qaarkood ardada ay xariifin yihiin oo fiican yihiin, qaarna ay hooseeyaan, deegaanada ardadu ku nool yihiin oo kala duwan oo guryaha Soomaalida guud ahaan oo kaloo ciriir ah, macallimiintii oo aan goobjoog ahayn oo iyaga ruuxoodu maqan oo ardaygu maaragtay ay dhib ku tahay. waxaa kaloo kala duwan isxilqaanka ardaydu ay isxilqaamayso oo tacliinta isu xilqaamayso. arrimahaasoo dhan ayaa hoos u dhigi kara tacliintii ardayda ama heerkii tacliinta.
iyadoo faafista xanuunka COVID-19 xilligii kulaylaha uu Sweden hoos u dhacay bilihii ugu dambeeyey, waxaa soo badanayay dadka uu xanuunkaasi ku dhacay. toddobaadkan waxaa laga helay 6,480 kiis oo cusub oo COVID-19, xanuunkaasina waxa u dhintay 530 qof toddobaadkan. tirada dhimashada guud ee dalka Sweden waxay gaadhay 7,007 qof.
ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee dalka Faransiiska ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron inuu madaxweynaha Masar ku cadaadiyo inuu sii daayo dadka u xiran siyaasadda iyo xorriyadda hadalka xilli madaxweyne Siisi uu booqasho ku joogo dalka Faransiiska. wariyaha VOA Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
ururada xuquuqda aadamaha iyo kuwa bulshada ee dalka Faransiiska ayaa ka dalbaday madaxweynaha dalkaasi inuu ku cadaadiyo madaxweynaha dalka Masar sida uu xabsiga uga sii deyn lahaa boqolaalka qof ee u xiran siyaasadda iyo xorriyadda hadalka. ururada bulshada ee dalka Faransiiska ayaa warka ay soo saareen ku sheegay in dowladda Masar ka mid tahay dowladaha ku tunta xuquuqda aadamaha, islamarkaasina boqolaal qof ay u xiran yihiin arrimo la xiriira xorriyadda hadalka iyo siyaasadda. baaqa ururada bulshada ee dalka Faransiiska ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Assisi uu gaaray maalintii shalay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi Masar Macron. boqolaal ka tirsan jaaliyadda Masaarida ee ku dhaqan magaalada Paris oo sita calanka dalka Masar ayaa soo dhaweeyey madaxweyne Cabdulfataax Assisi, kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageersan yihiin Assisi. danjire Bassam Raadi, afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda Masar, ayaa u sheegay warfidyeenka booqashada madaxweyne Assisi in ay qayb ka tahay sidii loo horumarin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo in laga wada hadlo siyaabaha lagu xoojin karo muddada soo socota. labada madaxweyne ee dalalka Masar iyo Faransiiska ayaa yeelanaya wadahadallo ku aadan xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masaarida. Basaam Raadi ayaa sheegay inta uu Assisi joogo Faransiiska in uu sidoo kale kulamo la qaadan doono ra'iisul wasaaraha Faransiiska, wasiiro iyo saraakiil sarsare oo dalkaasi u dhashay iyo gudoomiyasha golayaasha baarlamaanka ee dalka Faransiiska. Madaxweyne Assisi ayaa lagu wadaa inuu soo bandhigo aragtida dowladda Masar ee ku aadan xisadaha ka taagan bariga dhexe iyo badda Mediterranean-ka. Booqashada madaxweyne Assisi uu ku tagay dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli bishii ugu dambeysay dalka Masar lagu xirxiray shakhsiyaad ka tirsan ururada xuquuqda aadamaha, taasoo si weyn ay u diideen isla markaasina ay cambaareeyeen dowladaha reer galbeedka. Hadaba Maxamed Yuusuf Khahara oo wax ku bartay dalka Masar oo haatan degan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu arko hadalka ka soo yeeray ururada bulshada ee dalka Faransiiska ee ku saabsan dadka ku xirxiran dalkani Masar.
Runtii wax saameyn ah kuma yeelan doonaan dalka Masar, isla markaasina aysan keeni doonin runtii in xabsiyada laga sii daayo dadka siyaasadda iyo xorriyadda hadalka u xiran, sababtoo ah wadamada Masar iyo guud ahaan dalalka Carabta ah ma aha meel ay ka jiraan xorriyadda hadalka, waxayna cadaadis badan in badan ku haysa mucaaradka, kuwaas oo boqolaal ka mid ah runtii ay ku xiran yihiin xabsiyada dalkaasi iyo magaalooyinka waaweynba. Sidoo kale qaar ka mid ah ururada mucaaradka ayayba dowladdu markaan u aragtaaba inay yihiin ururo argagixiso ah oo aan la jaanqaadi karin nabadda iyo xasiloonida iyadoo markaasi dowladdu ku sheegto inay waddankaasi ay ku maamulaan. Marka waxay ila tahayba mid aan wax weyn aan ka bedeli doonin siyaasadda dowladda u degsan, waliba siyaasadda ku wajahan dadka xabsiyada iyo xorriyadda hadalka ee u xiran dalka Masar.
Booqashada Assisi uu ku joogo dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli xiriirka dowladda Faransiiska ay la leedahay dowladaha Carabta iyo Muslimka uu midmadow soo galay kadib markii madaxweynaha dalka Faransiiska ay ka soo yeereen hadallo ka dhan ah muslimiinta, isla markaasina dalkaasi lagu soo bandhigay sawirgacmeed iyo loogu gafay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Dowladda Faransiiska ayaa xoogga saaraysa sidii ay u adkeyn lahayd isla markaasina ay u soo ceshan lahayd xiriirka dalalka Carabta iyo Muslimka maadaama uu kala dhaxeeyo xiriir ganacsi oo aad u weyna. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeen kugu talagalnay. Dhan dhegeystayaal, idaacaddeedii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Faustiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Supercooled shipments of a newly approved coronavirus vaccine rolled out of a Pfizer manufacturing facility in Kalamazoo, Michigan on Sunday for rapid air freight distribution to regional hubs across the United States. Inoculations against the virus that causes the deadly COVID-19 disease will begin very expeditiously, hopefully on Monday, according to Stephen Hahn, the commissioner of the U.S. Food and Drug Administration, who spoke to CNN on Sunday. More than 184,000 vials were on the first trucks leaving the Pfizer vaccine production facility. Healthcare workers and elderly people in long-term care facilities will be first in line to receive the initial 2.9 million doses at a time when cases are surging in the United States. Senior government officials, including some White House staff members, will also have access to the first round of vaccines and may be inoculated as early as this week. Staff who work closely with President Donald Trump and Vice President Mike Pence would be among the first in the nation to receive the vaccine. According to news reports, the goal is to prevent further spread of the coronavirus in the White House after multiple events there led to outbreaks earlier this year. The U.S. has recorded more cases than any other country, with nearly 300,000 deaths from the virus and more than 16 million infections, according to Johns Hopkins University. German Chancellor Angela Merkel has ordered a Christmas lockdown amid an alarming rise in coronavirus cases in Germany under new emergency measures, which will last from December 16th to January 10th. All schools and non-essential shops across Germany are to close. Bars and restaurants will also remain shut. You can follow all the stories we're covering at our website, voanews.com. You're listening to VOA News. Brexit negotiations will continue. The European Union and Britain said they would ignore the self-imposed deadline of today, Sunday, to complete post-Brexit trade negotiations. Sunday was the original deadline. The Prime Minister of the African Kingdom of Eswatini died on Sunday at a South African hospital. The Eswatini government announced Prime Minister Andrew Dlamini's death on Sunday without specifying the cause. The Prime Minister of the continent's last absolute monarchy was 52 years old. Eswatini was formerly known as Swaziland. Dlamini had been hospitalized in South Africa since December 1st, more than 2 weeks after being diagnosed with COVID-19. He announced November 15th he had tested positive for the coronavirus that causes the disease. He added that he was asymptomatic and feeling well. He was then preparing to work from home until cleared by doctors. A court in Iran has handed a 9-year jail sentence to British-Iranian anthropologist Kamil Ahmadi after convicting him of conducting subversive research work. That's according to the semi-official news agency Tasnim on Sunday. Ahmadi was also fined $727,000. That's the amount Iranian authorities said he received for his research from institutions that are accused of seeking to topple Iran's Islamic government. Other Iranian news agencies also reported the sentence, but there was no immediate comment from the government. Ahmadi's lawyer said he would appeal the sentence. After Ahmadi's arrest, his wife told the New York-based Center for Human Rights in Iran that his work was independent and published with government approval. Rights activists have accused Iran of arresting dozens of dual nationals to try to win concessions from other countries. That's a charge the Islamic Republic has regularly dismissed. A new water level tracking project partially funded by the U.S. State Department launches in China on Tuesday to monitor levels at Chinese dams on the Mekong River. The 4,300-kilometer waterway flows south from China through Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. The Mekong Dam Monitor uses satellite data to track water levels at dams in China and elsewhere. And John le Carré, the best-selling writer of English-language spy fiction, has died at the age of 89. Le Carré's literary agency, Curtis Brown, said Sunday that he died in Cornwall, southwest England, on Saturday after a short illness. The death was not related to COVID-19. Born David Cornwell, le Carré worked for Britain's intelligence service before turning his experience into fiction, including works called Tinker Tailor, Soldier Spy, and The Spy Who Came in the Cold. Via remote, I'm Marissa Melton, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America and James Butte in Washington. Today is Monday, December 14th, and here are some of the stories we are covering. The Prime Minister of Eswatini, formerly Swaziland, has died. Today is the inauguration day in Ivory Coast.
A big day for Cote d'Ivoire because people have caught the President Alassane Ouattara, and it is the day when the President will do the prestation of ceremony.
Ghana's main opposition candidate provides new details why he is not ready to concede last Monday's election. Ugandan journalists protest government's new accreditation guidelines, and more than 300 students from an all-boys government school in Nigeria's Katsina state were still missing on Sunday.
The latest now is that the military joint security operative have swung into action since yesterday, but up to now there is no feedback as to further rescue.
And fewer Ethiopian refugees are arriving in Sudan because of obstacles in Ethiopia. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Prime Minister of Eswatini, formerly Swaziland, Ambrose Mavulo Dlamini, has died. A short statement from the kingdom's government issued late Sunday said the Prime Minister passed away Sunday afternoon while under medical care in a hospital in South Africa. The 52-year-old Prime Minister was taken to South Africa for treatment after announcing on November 16 that he had tested positive for COVID-19. Ivory Coast President Alassane Ouattara will be sworn in today, Monday, to what his party called a new term following his re-election in the October 31 election. The opposition boycotted the election because they said the election was an unconstitutional third term for Mr. Ouattara. President Ouattara said his second term was really his first because of changes to the country's 2016 constitution. Kobina Kwasi Adumani is Minister of Agriculture and Rural Development and one of the spokespersons for the ruling RHDP party. He says today's inauguration will be attended by several heads of state.
The president and the government invited presidents of republics from Africa, the president of Burkina Faso, the president of Ghana, the president of Niger, the president of Benin, the president of Mauritania, many, many presidents. I can't list them, but I know that 13 presidents will be at this meeting. We also invited those from international institutions, the prime minister, even the member of opposition, so that tomorrow is a big day for Cote d'Ivoire because people have fought the president, Alassane Ouattara, and it is the day when the president will do the prestation of ceremony.
Will any member of the opposition parties be there, say, Kona Bedie, will they be at the inauguration?
Well, I don't know. Kona Bedie perhaps has been invited, but it depends on him. If he's invited that he come, it will be good. If he doesn't come also, we are going to do our meeting. So I think if they come, it can help Cote d'Ivoire to do the dialogue that we spoke about.
Mr. Kona Bedie and President Ouattara, they have been in a dialogue. Now, the opposition said they want a national conference to talk about the problems in the country.
But we don't have any difficulties here in our country. When you speak about international conference, it means that you don't have an institution which works. Here, our institution works well, so that we don't need such international conference. And I think that I am the main speaker of our party, RHDP, and I talk about what the president Bedie said, and we gave him the answer that we can't do any international conference of course, that we can speak about dialogue. The dialogue will be done by the president and the president of Republic of Cote d'Ivoire with the president, Henri Konan-Bédié. We are not going to do anything less. So I think that we have our president. He has been voted by many people. You know the percentage of the votes. They do everything to make this votation can't be done, but it has been done, so that I think now they have to respect the position of the people of Cote d'Ivoire who choose the president, and they refuse to go to these elections, and they can't now say anything against what people have decided.
Kubina Kwasi Adumani is Ivory Coast, the Minister of Agriculture and Rural Development, and one of the spokespersons for the ruling RHDP party. He was speaking with us from the capital, Abidjan. Ghana's former president and candidate for the main opposition National Democratic Congress, the NDC, says he will not create chaos and jeopardize the country's peace and stability. Mr. John Dramani Mahama says he will concede if an independent inquiry determines that he is not the winner of the presidential election. The Electoral Commission declared incumbent President Nana Akufo-Addo the winner of the December 7th presidential vote with 51.59% of the votes. Mr. Mahama came in second with 47.36% of the total votes cast, but he rejected the outcome of the poll, citing voter irregularity and fraud. Mr. Mahama tells viewers Peter Clotty, who is on assignment in the Ghanaian capital, Accra, that the Elections Commission failed to completely administer the election.
In the run-up to the election, there were a lot of flaws in the process, and we kept drawing attention to them. And it's like the Electoral Commission was adamant to our call, but on election day, we saw exactly what happened. This is the most incompetent election we've had. I mean, everything about this election does not reach the standard that Ghana's Electoral Commission has attained for itself. Ghana's Electoral Commission is held in high esteem as one of the best electoral commissions. Unfortunately, this election, she can't even get the results right.
So with this rejection, what are you going to do to make your case to the people of Ghana? Since you said they voted for you, how are you going to convince them that you won the election?
Well, we know we did, and I currently doing a forensic audit of all the constituencies, first to establish what happened, and then secondly to reconfirm the figures that we have. Because this case might end up in court, I don't know. I cannot mention anything for now, but we're doing an audit, and based on that, we'll take whatever decision we need to take. But I think that the incompetence the EC has shown, it will be useful for us to do a forensic audit of the EC's own systems and the numbers to come to what the final number for the EC is.
But Mr. President, what is your reaction to the African Union poll observer mission that came out saying that the elections were transparent and credible and that most people were not prevented from voting? The ECOWAS poll observer mission led by Madame Johnson Sirleaf said the same thing, that it was peaceful and transparent. So what do you say to these prominent African organizations that monitored the poll, pretty much giving a stamp of approval to the elections?
Normally, when you have an observer mission like that, you need to wait and see their final report, because often they give the report up to the point of counting. And it's true, I mean, the whole day was peaceful. People went about, you know, voting without any problems, and the queues were orderly, and so they'll say all that. And there were a few instances of people caught with pre-printed ballot sheets. I mean, the video evidence is there. Normally, their final report will capture the collation process. And so this report does not capture the collation process. And a lot went wrong with the collation process.
Mr. President, 4 years ago, when you lost the election, you handed over peacefully. I was here in Accra when you held a news conference that you had called then opposition leader Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo to concede. People are saying you have proven that you are a true Democrat. They said, why are you not doing the same thing now?
In the interest of the more than 6 million people who voted for me, I must uphold our democracy. and hold our Electoral Commission to higher standards and hold this government to a higher standard in terms of our democracy. I mean, the way they've conducted this election, the government, President Akufo-Addo, and the Electoral Commission, is a dent to our democratic credentials as a government. And so in my principles as a Democrat, I can't be seen to be sweeping it under the carpet and just letting it go. I think that we must bring closure to this by seeing exactly, you know, where the issues are. I mean, if an independent audit is done by the EC, we bring somebody in to crunch the numbers, do an independent audit. If I lost, why not? I mean, I'll be the first to concede and, you know, walk away. But as long as that is not done, and I know that there was a deliberate attempt to subvert the will of the people in favor of the incumbents, it will be wrong for me in terms of our democratic practices to just leave it, because we will not learn the lessons of this election. I think that we must learn the lessons of this election so that we don't repeat it in a future one.
John Dramani Mahama is the former president of Ghana and main presidential candidate. He was speaking with viewers Peter Clotty, who is on assignment in the Ghanaian capital, Accra. You're listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, December 14th. Over 300 students from an all-boys government science school in Nigeria's Katsina State were still missing on Sunday. Parents of the missing students have been protesting, demanding that the government bring back their children. Sani Malumfashi is a reporter for VOA's Hausa service in Katsina State.
Actually, the latest now is that the military joint security operatives, that is the police, the army, the air force, have swung into action since yesterday after the incident of the Kankara local government. What happened? But up to now, there is no feedback as to further rescue. But they were able, from that Friday night to the morning, they were able to rescue only 200 students. The school has a total population of 850 students.
So the authorities have not been able to apprehend anyone?
Not at the moment, because if they had been able to make any arrest of any of the bandits, whether dead or alive, they would have called the press and say, okay, so far we were able to get this number of bandits, whether dead or alive, they would have said that. But to this moment, nothing yet.
Has any group claimed responsibility?
No, it has not been the practice in Nigeria, apart from the Boko Haram, who would normally come to say, yes, they are responsible, to claim responsibility. But the armed bandits, mainly the Fulani, they don't come out to tell you that where are the people that did this. Once they kidnap, they take into the bush. After 24 hours, sometimes they do call the families of respective captives to say, okay, if you want your words, you have to pay the ransom of so amount you bargain with them. That's all the Fulani armed bandits do.
You know about the Chibok girls situation. That was, I think, 6 years ago. Is it possible similar thing may be happening now?
Not really, because for the Boko Haram, they went to the Chibok just to carry the girls, perhaps to convert them to Islam, because they say Boko Haram, with me going to education, is a forbidden something. So they wanted to do that. But these people are only out to make money. So anybody they kidnap, after 24 hours, they will talk to the family. And then when they call them, they will start asking for a figure that they will quote for you, maybe 20 million, 30 million, 10 million or so. Just for instance, what happened in with ABU students, they were asking for each student to pay 30 million to be released. But eventually, when they realized that the parents are very poor, going by what they see from their telephone in terms of bank account and what have you, so they eventually, you know, charge them according to the power of the family based on what they see in the account. So some of them paid 500,000 naira, and then the highest was 1.3 million that was paid for those 8 students that were kidnapped on their way to Lagos from Kaduna to Abuja.
Sani Malumfashi is a reporter for VOA's Hausa service, speaking with us from Nigeria's Katsina State. Ugandan media houses and journalists are not happy about new government guidelines on accreditation of journalists to cover the 2021 presidential election and other state events. Daniel Kalinaki is the chairperson of the Uganda Editors Guild.
Our concerns about the move by the media conspirator journalists basically threefold. The first is that while there is a law that gives the council the mandate to register journalists and give them practicing certificates, the names of the journalists to get the certificates are supposed to be given by an institution which pretty much no longer exists. So we are not sure that the directive by the council is actually legal as things stand. The second concern we have is that the timelines that have been given are quite difficult to meet. Asking journalists to basically sort out accreditation within 7 days in the middle of an election campaign does not sound like something that is feasible and that is useful. The third concern we have is pretty much the spirit within which this has been brought. It comes in the context of widespread violence against journalists, you know, covering the election campaign, over which the Media Council has been very, very quiet.
So, Daniel, the press release from the Media Council was on the 10th of December, and the journalists, they have until, or their current press passes will expire on the 31st of December. Are you saying that is not enough?
It's not enough. You have journalists that have already been accredited, who've been asked to go back in, basically cancel their accreditation and asked to renew their accreditation. I've looked at the form that they've been asked to fill in, and it has very personal details, you know, asking journalists whether they're married and the number of children that they have, and, you know, their physical, you know, home addresses. You know, that's quite worrisome. But, you know, primarily, the law gives the council the mandate, but it also creates a National Institute of Journalists of Uganda, which is supposed to be a peer body that has since gone into oblivion.
I know that for the 2021 election, there have been these requirements for political parties or candidates. Do these requirements impact the journalists in their coverage of the campaign?
Basically, we're having an election campaign in the middle of the pandemic, and the government has said, you know, we should have what it called a scientific campaign where people basically use the media to reach voters. But that was never going to happen because, you know, media access is not ubiquitous across the country. It's a very kind of disaggregated audience, different media houses. We're talking about 250 radio stations, many of which are owned by politicians but close to the government and routinely do not give a chance to opposition politicians to appear on talk shows or even take advertising from them. So it's really, practically, it's come down to a rules to stop opposition candidates from campaigning while the incumbent and the ruling party have, you know, a relatively much freer hand and access to media, including the public broadcaster.
Daniel Kalinaki is the chairperson of the Uganda Editors Guild. You're speaking with us from the Ugandan capital, Kampala. The UN Refugee Agency reports that fewer Ethiopian refugees are arriving in eastern Sudan because of the many obstacles they encounter while trying to flee the conflict in Ethiopia's Tigray region. Lisa Schlein reports from Geneva.
The United Nations says there's been a sharp drop in the number of Ethiopians seeking asylum in Sudan. In the weeks following the Ethiopian government's November 4th military assault on Tigray, thousands of refugees were crossing the border every day. However, over the past week, the UN Refugee Agency reports fewer than 500 a day have been arriving, for a total of nearly 50,000 Ethiopian refugees who have crossed into Sudan. UNHCR spokesman Baba Baluch says some are coming from deeper inside Tigray. He says they arrive weak and exhausted after a long 2-week trek to the border. He calls the situation extremely worrying.
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they're being robbed. They tell us about armed groups that they have to evade, increasing checkpoints, hiding in the bushes. Many more could be on the run, but we just don't have a clear picture.
The United Nations recently learned that 4 aid workers, 3 from the Danish Refugee Council and 1 from the International Rescue Committee, were killed in the fighting in Tigray last month. Communications have been cut off in the region since the start of the conflict, so details about the killings are unclear. Reacting Friday to this tragic event, UN Humanitarian Chief Mark Lowcock tweeted that he was saddened and outraged by the killing of the 4 humanitarians. He also said all parties in the Tigray conflict must respect international humanitarian law. On a related issue, Baluch says the UNHCR continues to be worried about the safety and condition of some 96,000 Eritrean refugees in Tigray. Unfortunately, he says the Ethiopian government still has not granted aid agencies access to either the civilians or Eritrean refugees caught in conflict.
Supplies are ready to go pending the finalization of these security assessments. People on the ground, after a month-long cutoff from humanitarian relief, must be in a desperate situation, and it's imperative that we reach them as early as possible.
The UNHCR and partners are calling on all sides involved in the conflict to allow freedom of movement to civilians seeking safety either inside Ethiopia or in bordering countries of refuge. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
For Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the doping ban slammed on South African national rugby team winger and 2018 World Rugby Breakthrough Player of the Year, Amfiwe Diatini. The player has received a 4-year ban for taking 3 banned substances, a senior South African rugby official told AFP on Sunday. A formal announcement confirming the ban is expected to be made on Monday by South African Institute for Drug-Free Sports Chief Executive Khalid Galland. And now to Uganda, where an umbrella body that will accommodate Uganda sports federations and associations have been formed. The Association of Sports Federation of Uganda was formed to address the underfunding challenges and other issues relating to sports development. The group believes the sports federation and association union gives them a stronger voice to lobby for an increased budget for the sports subsector by the government. Moses Muhangi is the chairman of the newly formed Uganda Sports Federations and Associations.
The main objective is that we need to meet the president of Uganda as sports leaders in Uganda. This has been long overdue, and as you are all aware, all our challenges to do with sport, be it funding, you'll hear voices saying it is the president who decided this.
In boxing news, Nigeria-born British heavyweight champion Anthony Joshua at the weekend beat Kubrat Pulev to retain his world heavyweight titles in front of 1,000 fans at the SSE Arena. The win by the 31-year-old means he retains his WBA, WBO, and IBF heavyweight titles. Joshua's record now stands at 24-1, and next up will be a highly anticipated title unification clash with WBC heavyweight champion Tyson Fury.
Of course I want to challenge. It's not about the opponent, it's about the legacy and the belt. Whoever's got the belt, I'd love to compete with them. If that is Tyson Fury, let it be Tyson Fury.
In athletics, 400-meter world record holder South Africa's Wayne van Niekerk has described 2020 as a difficult year for him as he recovers from a ruptured anterior cruciate ligament injury. The athlete only managed to participate in a few races this year albeit ravaged by the COVID-19 pandemic. Van Niekerk says he's got his eyes on the Tokyo 2020 Olympic Games as he targets to match or surpass his world record he set 4 years ago in Rio.
Being able to consistently train again and compete again, it's really a blessing, and it's really an opportunity I don't want to take for granted. So at the same time, I don't want to be silly.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, December 14th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all of our engineers, I'm James Bhatti in Washington, wishing you will have a great week.